mpenzi flani mwenye body la ajabu nataka nike ndani. Karangi flani kalaini kamukate tafuna burudani. Ameniweza na west vuruga na chest. Nimeumbika siyo masihara. Usiombe ni rotate kwa jinsi livo set. Body langu ni biashara. Na mti ya uchizi. I wanna make big man go mad. It make me crazy. Umeniweza umeniteka mazima. Yeah. Uchizi numa yana meni pakata. Ameniweka kwa kiganja meni kamata. Kwa msuru na mishaji chomeka. Na zile zungusha na zungusha kulanja. Na waki gugu gaga gugu gaga gumbay.
Menishiko menbamba na onicho. Shata kauta nita danga taitika kwa T-Watch. Nishikie poch, pato le mwanga kwa kitoch. I'm a big boss, wengi no shamba cha G-Coach.
Diva, memfraye kupata lazima wanikomi. Mpangu kashiria mefata ili niponye. Mipango wa kujiba nyingi, wala mpendezi. Nishato mwamwiba, hivo siri, kuwa mtembezi.
Iti zako menina, gandina, faina, faima. Yeah, awata wow wow wow. Kunipa mada case na jaribu my best. Yeah, sijelewi kunipa mada case na jaribu my best. Yeah, sijelewi. Yeah, mchizi numa yana meni pakata. Ameniweka kwa kiganja meni kamata. Kwa msuru na mishaji chomeka. Na zile zungusha na zungusha kulanja. Na baki gugu gaga gumbay. Na baki gugu gaga gumbay. Gugu gaga gumbay. Na baki gugu gaga gumbay.
Liza on the mix.